Deuteronomy 4 verse 1. Manje ke Israyeli izwa izimiso nezahlulelo enginifundisa zona ukuba nizenze nizinpile ningene nilidle izo Jehova uNkulunkulu wawoyihlo aninika lona. Verse 2. Aniyukuthasisela ezwini enginiyala ngalo ninganciphisi futhi kulo ukuba nigcine imiyalo kaJehova uNkulunkulu wenu enginiyale ngayo. Verse 3. Amehlo enabonile okwenziwa nguJehova ngenxa kabali ipeyori ukuthi uJehova uNkulunkulu wakho wabachitha phakathi kwakho bonke abantu ababemlandela uBhari Peyori. Verse 4. Kodwa nina enanamathela kuJehova uNkulunkulu wenu nisekhona nonke namuhla. Verse 5. Bekani, nginifundisile izimiso nezahlulelo njengokungiyala kukaJehova uNkulunkulu wami ukuthi niyakwenza kanjalo phakathi kwezwe eningena kulo ukulidla. Verse 6. Ngalokho manizigcine nizenze ngokuba lokhu kuhlakanipha kwenu nokuqonda kwenu emehlweni ezizwe ezoya kuzizwa zonke lezimiso zithi impela lesi sizwe esikhulu singabantu abahlakaniphileyo nabaqondileyo. Verse 7. Ngokuba isiphi isizwe esikhulu esinonkulunkulu oseduze naso njengoJehova uNkulunkulu wethu enjalo nanini lapho simbiza na? Verse 8. Isiphi isizwe esikhulu esinezimiso nezahlulele ezilungile njengawo wonke lo mthetho engiwubeka phambi kwenu namuhla na? Verse 9. Kepha xwaya ugcine kahle umphefumulo wakho, funa ukhohlwe izinto azibonayo amehlo akho, zimuke enhlizweni yakho izinsuku zonke zokuhamba kwakho, bazise zona abantwana bakho nabantwana babantwana bakho. Verse 10. Usuku wemangalo phambi kwaJehova uNkulunkulu wakhe oRebe, lapho uJehova wathi kimi, ngibuthela abantu ngibezwise amazwi ami, ukuba bafunde ukungesaba zonke izinsuku zokuhamba kwabo emhlabeni, bafundise nabantwana babo. Verse 11. Nase nisondela nema phansi kwentaba, intaba yavutha umlilo kwaze kwaba phakathi kwezulu, inobumnyama namafu nesigayigaye. Verse 12. UJehova wayesekhuluma kini ephakathi komlilo, nezwa izwi likhuluma, kepha nibonanga simo, kwakuyizwi kuphela. Verse 13. Wanimemezelela isivumelwane sakhe aniyala ngaso ukuba nisenze imiyalelo eyishumi, wayiloba ezibhebheni ezimbili zamatshe. Verse 14. UJehova wanginika ngaleso sikhathi ukunifundisa izimiso nezahlulelo ukuba nizenze ezweni eningena kulo ukulidla. Verse 15. Gcinani kahle imiphefumulo yenu, lokhu ningabonanga simo ngalolo suku uJehova akhuluma ngalo kini eHorebe ephakathi komlilo. Verse 16. Funa none nizenzele izithombe ezibaziweyo, isimo somfanekiso wesilisa noma wesifazane. Verse 17. Noma umfanekiso wesilwane esisemhlabeni, noma umfanekiso wenyoni namaphiki endizayo emkhathini. Verse 18. Noma umfanekiso wesilwanyana esinwabuzilayo emhlabeni, noma umfanekiso wenhlanzi semanzini phansi komhlaba. Verse 19. Funa uphamisele amehlo akho ezulwini, nalapho ubona ilanga nenyanga nezinkanyezi, lonke ibandla lezulu uyengwe, uze ukhuleke kukho ukukhonze okwabele izizwe zonke eziphansi kwezulu nguJehova uNkulunkulu wakho. Verse 20. Kepha uJehova wakuthatha wakukhipha esithandweni sensimbi, iGibhithe, ube ngabantu befa kuye njenganamuhla. Verse 21. Futhi uJehova wangithukuthelela ngenxa yenu, wafunga ukuthi angiyukuwela eJodane nokuthi angiyukungena kulelo zwe elihle uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona libe yifa lakho. Verse 22. Kepha ngimelwe ukufa mina kulelizwe ngingaweli iJodane, kodwa nina niyakuwela nilidle lelozwe elihle. Verse 23. Xwayani funa nikhohlwe isivumelwano sikaJehova uNkulunkulu wenu owasenza nani ngokuzenzela izithombe ezibaziweyo ngomfanekiso wento uJehova uNkulunkulu wakho akwenqabela yona. Verse 24. ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho ungumlilo oqothulayo, unguNkulunkulu onomhawu. Verse 25. Nxa uyakuzala abantwana nabantwana babantwana, nanxa senihlale isikhathi eside ezweni none, nenze izithombe ezibaziwe ngumfanekiso wento ethile, nenze okube emehlweni kaJehova uNkulunkulu wakho, nimthukuthelise. Verse 26. Ngifakaza namuhla ezulu nomhlaba ngani ukuthi niyakuphela nokuphela masinyane ezweni eniwela eJodani ukuya kulo kubani lihle, aniyukwandisa izinsuku zenu kulo, niyakuqothula nokuqothulwa. Verse 27. UJehova uyakunihlakazela ezizweni, nisale niyingcosana phakathi kwabezizwe lapho uJehova eyakuniholela khona. Verse 28. Lapho niyakukhonza uNkulunkulu umsebenzi wezandla zabantu, imithi namatshe abangabona abangezwa abangahogeli. Verse 29. Uma nina niselapho nimfuna uJehova uNkulunkulu wenu, niyakumfumana uma nimfuna ngayo yonke inhliziyo yenu nangawo wonke umphefumulo wenu. Verse 30. Uma usekuhluphekeni zikwehlela zonke lezi zinto, uyakuphendukela kuJehova uNkulunkulu wakho ngezinsuku zokugcina ulalele izwi lakhe. Verse 31. Ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho unguNkulunkulu onomusa, akayi kukushiya ngakubhubhisi, angakhohlwa isivumelwano sawoyihlo asifungela bona. Verse 32. Ngoba ake ubuze izinsuku ezidlulileyo ezaziphambi kwakho kusukela osukwini uNkulunkulu adala ngalo umuntu emhlabeni, kusukela kolunye uhlangothi lwezulu kuze kufike kolunye, uma kwake kwaba khona into engaka nokuba kwake kwezwakala okungangayo na. Verse 3. Abantu bake balizwa yini izwi likaNkulunkulu likhuluma livela phakathi komlilo njengalokho wena uzwile, baphile na? Verse 4. UNkulunkulu wake walinga yini ukuhamba eyozithabathela isizwe phakathi kwesinye isizwe ngezilingo, nangezibonakaliso, nangezimangaliso, nangempi, nangesandla esinamandla, nangengalo eluliweyo, nangengebhe enkulu, njengakho konke uJehova uNkulunkulu wenu anenzela khona eGibhithe phambi kwamehlo enu na? Verse 35. Wena waboniswa lokho kuba wazi ukuthi uJehova uNkulunkulu akakho omunye ngaphandle kwakhe. Verse 36. Esezulwini wakuzisa izwi lakhe ukuba akufundise, emhlabeni wakubonisa umlilo wakhe omkhulu, wena wezwa amazwi akhe evela phakathi komlilo. Verse 37. Lokhu webethanda oyihlo, wakhetha inzalo yabo emva kwabo, wakukhipha yena uqobo ngamandla akhe amakhulu eGibhithe. Verse 38. Ukuba agxoshe izizwe ezinkulu nezinamandla kunawe phambi kwakho, angenise wena kunike izwe labo libe yifa lakho njenganamuhla. Verse 39. Yazi namuhla ukungenisa enhlizweni yakho ukuthi uJehova unguNkulunkulu ezulwini phezulu nasemhlabeni phansi, akakho omunye. Verse 40. Wogcina izimiso zakhe nemiyalo yakhe engikuyale ngakho namuhla ukuba kube kuhle kuwe nakubantwana bakhe emva kwakho, wandise izinsuku zakho ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunike lona kuze kube phakade. Verse 41. Khona uMose wahlukanisa imizi emithathu ngaphesheya kweJodani ngasempumalanga. Verse 42. Ukuba umbulali abalekele khona obulala umakhelwane wakhe kungengamabomu ebekade engamzondi, wothi aphile uma ebalekela komunye waleyo mizi. Verse 43. Ibe sele lisehlanezweni lethafa libe ngwaba kwaRubeni, neRamoti elikwaGileyadi libe ngwaba kwaGadi, neGolanu elisebashani libe ngwaba kwaManase. Verse 44. Yiwo umthetho uMose awubeka phambi kwabantwana bakwa-Israyeli. Verse 45. Yibo ubufakazi nezimiso nezahlulelo uMose akukhuluma kubantwana bakwa-Israyeli ekuphumeni kwabo eGibhithe. Verse 46. Ngaphesheya kweJodani esigodini malungana neBhethi-Pheyori ezweni likaSiyoni inkosi yama-Amori owahlala eShiboni owanqotshwa nguMose nabantwana baka-Israyeli ekuphumeni kwabo eGibhithe. Verse 47. Balithatha izwi lakhe balidla kanye nezwi lika-Ogi inkosi yaseBashani, amakhosi amabili ama-Amori ayengaphesheya kweJodani ngasempumalanga. Verse 48. Kusukela e-Ariweli eliseceleni kwesigodi sase-Arinoni kuze kube sentabeni yaseSiyoli eyiHemoni. Verse 49. Nalo lonke i-Araba ngaphesheya kweJodane ngasempumalanga kuze kube selwandle lase-Araba phansi kwemithambeko yasePisiga.